Majestic Malik featuring the Dow Red Tap Nation.
Tesla
na muogopa shaito mambo yake no nakemea na muogopa shaito mambo yake no nakemea anaweza kuweka shimoni anaweza kuweka motoni mambo yake maofu machafuko kweli nakemea
na mkemea mi devil like le bang bang na yakemea mapepo bang 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 kuni life mi naishi na ndoto nina wish ya kwamba nitaishi na mkemea mi devil like le bang bang na yakemea mapepo bang 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 kuni life mi naishi na ndoto nina wish ya kwamba nitaishi
Jaribu Yesu mara tatu nani Kabishara bishara Yesu wangu kamushinda ibilisi kandi Mambo yake danga danga Yesu wangu kayaosha na damu yake
Yesu wangu nishikilie Sito cheza cheza mimbali na we Na shetana mejaribu kunifeki Ona Mungu ameniongeza wiki ai. Kupigana kwa fight bila ye I say ni vigumu bana ai. Kupigana kwa fight bila ye Ni vigumu bana
Masela aki kasikuje kuterifaye